Na mini ordinary mono linki na matanze ni shati ya rose dyes askie ni tingu na se na kabla ujazia ngachani jidise blaze
uki foka round uki foka round sezi kaku round chuo muki foka round uki foka round uki foka round sezi kaku round chuo muki foka round
sijo ni chingri ama ni ndukulu nadhani nasuka keki kumbe jo ni fukuru sijo ni chingri ama ni ndukulu nadhani nasuka keki kumbe jo ni fukuru
ya mukuchu zidi sana futuku nadhani nasuka keki
Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Halo. Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Halo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Nimechemuka.
Mambo imechemuka.
Nimechemuka. Mapenzi nena kula saizi. Mapenzi yalifanya niwe cheesy. Mapenzi yalifanya niwe wizi. Sasa right now nika hizi. nimezima, nimedaka, data na mapenzi. Kushoto, kulia, na kucheki kilia, mtu mzima, mimi nimetulia. Mapenzi mapu, nekula kwenye sinia, nimekobea kwenye kazi mimi sinia. Alo, mambo imechemuka, ati nini?
Najero kuchamuka.
Alo,
mambo imechemuka,
najero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka, nimechemuka, mambo imechemuka, nimechemuka, mambo imechemuka, imechemuka.
So let the vibe come and find me. In at the club with y'all and I'm free. Sex it all over you, man. And I'm not dying on the farm. Jamma que la wang, que la wang, que la wang. All them along, jiggle, can't sang out. Baby, you know you're not good for now. Now I'm not good for now. Let's say, if you want to give me company, then I send them a company. Don't worry, don't worry, don't worry. Come and go give you some money. Baby, you got a little bit of things. On your body, you know how you do the things. Oh, me, KRG, KRG, Ndiyo wangu my G.
Alo, mambo imechemuka, ati nini?
Najero kuchamuka.
Alo,
mambo imechemuka,
najero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka, nimechemuka. Mambo imechemuka, nimechemuka.
Mambo imechemuka,
nimechemuka.
Banana, it's the banana,
baby.
Banana,
baby,
it's the banana boy. Hey, penzi lisha kuwa sugu. Baby, jinsi unavyo nipa nguvu. Daily nitakufana we, chaguo ni we. Nakufananisha malaika wa mbinguni. Kweli, raha isije kawa tena karaha. Baby, karamu nyingi sije kawa haramu. Nitakufana we, chaguo ni we. Nakufananisha malaika wa mbinguni. Nikipata super love, nitakumali. Nikipata super love, nitakumali. Nikipata super love, nitakumali. Nikipata super love, nilipe mahari. I just need bread, pesa,
chapa.
Bread, pesa,
mado.
I just need bread, pesa,
chapa.
Bread, pesa,
mado.
Kwanza iwe super love,
super love,
super love.
Mungu anipe super love,
super love.
Ndo nikupe super love,
oh,
baby,
na, na, na. Yeah. Ooh, baby, put your dancing shoes. Maybe later on we could have some booze. Eh, woman in bamba boom. Your hips don't lie, baby, when them true.
Yeah, yeah.
Ooh, baby, wait till my cousin. And the two more, they need to pack a tee.
Yeah, yeah.
Neko kamate, neko papate, neko pege mate. Oh, baby, you the one for me. You keep chugging, don't run for me. Ooh, baby, you're the one for me. Chuntakufana we, chaguo ni we. Nakufana nisha, malaika wa mbinguni.
Nikipata super love, nitakumali. Nikipata super love, nitakumali. Nikipata super love, nitakumali. Nikipata super love,
Nili pema mwana ata tuviko sana. Minifala nita rudi, minifala nita rudi. Haijalishi nini utafanya, ata tuviko sana. Minifala nita rudi, minifala nita rudi. Minifala nita rudi, nita rudi. Rudi, nita rudi. Rudi, nita rudi. Rudi, chali yako na 9 inch ina shift gears automatic. Lakini daily napigana na masai chick. Hii ni love ninavumilia antics na huku anga hivi. Misielewi ni kanta cheese ni nini sikupei. Lucky you, mimi si wanyeri. And when I'm back, nimerudi juu ya mechi ni seti. Call me back, don't do that. Say my sorry, I take you back. When you playboy, hiyo ni fact. Na ninarudi nikisema ni ya love. Nini utafanya, ata tukiko sana. Minifala nita rudi, minifala nita rudi. Haijalishi nini utafanya, ata tukiko sana. Minifala nita rudi,
nafuatilia. Una mashindano nami.
Yeah, yeah.
Yeah.
Hey, una miaka bachi yangu mingi na kwambia kitu na ntingisha kichwa hivi. I'm not saying that you acting silly, I'm just saying we mtoto umenishinda akili.
Everyday mi masomo, kwani wewe wadhani siku chui? Why do you pretend to be good na uko inje ni vituko unado?
Atunajua nini shana, yangu nikionyo sawa. Kwanza hawa janana na kwanga baya, wanakuchekesha kidogo mbaki gugu gaga.
Let me enjoy life, I wanna chill and vibe with them boys. Let me enjoy life, I wanna chill and vibe with them boys. Hivu ndivo mina die, hivu ndivo mina die na maisha sini yangu. Hivu ndivo mina die, hivu ndivo mina die na maisha sini yangu.
Sijasema maisha yangu ni yako, siya mzai siya mkoroni yako, ey.
Hivu ndivo mina die, hivu ndivo mina die na maisha sini yangu.
Ey, sijasema maisha yangu ni yako, siya mzai siya mkoroni yako.
Hivu ndivo mina die, hivu ndivo mina die na maisha sini yangu.
Ah, mina deka private jet na sabriani. Comfort fast runa kijeko diani. Stress brokenness yoni mbogia tujuwani. Bile hizo crocs na yosujo zipatani, ey. Yeah, hey, yeah. Suno ubongo na akili ala. Ana kiburu na kiburi ala. Ana misulu na wakili ala. Asijeka kutishia peni mbili,
Let me enjoy life, I wanna chill and vibe with them boys. Let me enjoy life, I wanna chill and vibe with them boys. Hivu ndivo mina die, hivu ndivo mina die na maisha sini yangu. Hivu ndivo mina die, hivu ndivo mina die na maisha sini yangu.
Sijasema maisha yangu ni yako, siya mzai siya mkoroni yako.
You see, you have to be appreciate life.
To me life is a blessing.
MC Raya,
to me life is adventurous. Tell me why are you stressing?
You better slow down with that Instagram. Put the phone away before you kill my vibe. I'm tryna have some fun. Oh, once live your life for you and not for the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. Life is a blessing. And tomorrow is not guaranteed.
Christmas, see, every day is my birthday.
MC Raya, tonight is the night, yeah. So baby, hold me tight. It's a pain to a pair, yeah. Everybody wants you, but they can't reach you now. Cause you're the baddest girl. Ooh, he's supernova. Nekuta money, twende nyumbani. Ama twende visiwani. Unataka chukwani, au forodhani. Baby, kufiteko motima.
Loco, loco, kanipenda loco, loco. Bonga la toto, kanipenda na mini loco.
My baby, kolo, 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 kolo. You go baby, kolo, kolo.
Man. Tali is a bad girl. Move your body like a bad man.
MC Raya, Nechi.
Napenda banana kama minion. Lakini uwezi jua miuji ficha kaka million. Ibitka odijo, ibitka producer. Ishike kani yako wacha kuigusa gusa. Unaogopa nini ama huniamini? Kwani painting awezi kusikia nini? Kwani mande mleo hausiki didi? Juleo sina nini na nadai situ nini? Najua unani get so usichome bet leo. Tuna construct, tunajua niko set. Wachana na flash leo ni spin kaka set. Tumeki paka tape watu set kwa gazette. Puff puff shash me I don't pass. Nipin kwa ukuta kama compass. Baby ni bebe leo we ni donda. Nipikishe nduru kwa kitanda kama concert. I can get it, you can get it, me I can get it. I can get it, you can get it, me I can get it. I say I can get it, you can get it, me I can get it. I say I can get it, you can get it, me I can get it. I say
MC Ryan Entertainment Worldwide. Me say you're locked with the versatile MC Ryan the
I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni topoe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwate kubonda, tangu kukuzenu zende missing. Mliate kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence, nagopa sana kuliwe na fisi. I'm on a romantic call, romantic. Baby call. Kanda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call, romantic. Better call. Option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, lazima nikuweke, kielewe, kielewe, lazima nikuweke, kielewe, kielewe, lazima nikuweke, kielewe, kielewe, lazima nikuweke.
Some balls ni kidane juu yako. Ni bonge na God ni mwitishe bei yako. Ni lale chini unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufikero rasho. Pia na die tu watese Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad aliku dump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we, we feel like a minute, we can do this all night. Ukigolo, akuna low, sezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call, romantic. Baby, kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call, romantic. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call, romantic. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call, romantic. Better option ni wewe.
Chemi chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na buda kwa kaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. How? Kisiri siri tukakutana kwako ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako. Uliponipiga intro siku ya introduction. Ana ni finance na school fees zako. Alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba hune watoto wako. Huruma, one shot, na kwenye upindi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. Werudi ukakunewa baba duruma.
Niko na
duruma.
Pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
MC Ryan Entertainment Worldwide. Me say you're locked with the versatile MC Ryan the DJ. Shelly show.
00 one
yeah. On the beat.
Hello, what's up there? Mtoto mkali saru leo nataka ntoke na wewe.
moja basi janda now now mida mida kupite tukale kwanja mida
hello there samani masauti kumbali nimekuonea likuwa na kutamani jamani hata kuongea kwenye DM yona kama ulitorea na furai kuna kwamba sasa hivi nimerejea na kwa service page umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy twende camping ichi kona champagne hajua sija sim jumsupa na kuanga sate
usijali nilikuwa busy unajua mambo ya kazi ila we take it easy mana nimekucheka sima leo kihape to keep up na machampe
ona oh, leo
nakutoa auti
CBD uptown ama west
beat kutoa auti
tukate gin vodka ama west beat
kutoa auti
CBD uptown ama west beat
kutoa auti
masagute
tukate gin
Vitri mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Niko na vibe kama lote
Mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Kama niko na vibe kama lote
Vitri mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Niko na vibe kama lote
Mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Kama niko na vibe kama lote
Nasikia poa nasijuni nini Poa nasijuni nini Leo niko poa nasijuni nini Poa nasijuni nini Hey, vibe, we're not sick, come on, go now, my disease. Pana complicated, up a V2 virus. Tuko magenica, tuko overseas. Tine magic character, selfies.
Mini mkezo, badu mkota bako benzo. Kando ni makali, chesa nidi kolo. Tifida, na handle ligi solo. Punchline, topo, marapa, wafunge leso.
Hey, nasikia poa, nasijuni nini. Poa, nasijuni nini. Leo niko poa, nasijuni nini. Poa, nasijuni nini.
Sijui mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Niko na vibe kama lote
Mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Kama niko na vibe kama lote
Sijui mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Niko na vibe kama lote
Mbona nasikia fit nasikia pwami nasikia
Kama niko na vibe kama lote
Si anasito, si pote mami nye daddy
MC Raya
Si nita woko, bonye wedo my daddy Nikwete kuniaratait Yede nikwete tukone vava na maito
Wendo aku uhe agikeno Todo nive goro ya kwa itureire Nowe kendo anie Kendo anie Keo kuma kwekai Switi wanie
Nowe switi switi
Kucheki from a distance sister Oh my si ume Eva Usinipe jina wachani kuite diva Kuja kwa light sipenda giva kwa za giza I'm a loyal nigga sta kucheza End a minute nisha sema na kupenda For your kiss pesa zangu minita spenda Iwe Arusha ama Dubai tutaenda So we ni party girl nono kona party cup No meni bamba I guess uneza katika So we ni party girl nono kona party cup Jumeni bamba na ombo nipe dakika
Nipe dakika wone vile utabambika Nipe dakika wone vile utabambika Nipe dakika wone vile utabambika Dakika
Nambika, kuna barua nilipia besti yako sijui kalifikisha. Ibo venye itakuwa mibora nishaiandika. Na figi yako si rahisi kupatana na hapa inje. Hakuna video utaonyesha tako, naikatai kutrend. East, west, north, south, haipatikani. I wish ningejua kitambo, ningekumani. Bible lichuambia forgive and forget. Na tuzeme me, alafu tuanze afresh. Miri binadamu siko perfect ba miujaribu. Nikiblana ndakubali at least nimejaribu. Ninge kushoto ingia kwa dance floor ni venye misi dansa. Acha nitishe short bana niko soba mba.
So any party girl, no no gonna party cup. No many bamba, I guess uneza katika. So any party girl, no no gonna party cup. Too many bamba, na umbo nipe dakika.
Nipe dakika uone vile utapambika. Nipe dakika uone vile utapambika. Nipe dakika uone vile utapambika. Dakika.
Awero nyako, ahero nyako, nyamama sweet sana. Nyatini kado, awero nyako, ahero nyako, nyamama sweet sana. Nyatini kado, awero nyako, ahero nyako, nyamama sweet sana. Nyatini kado, awero nyako, ahero nyako, nyamama sweet sana. Nyatini
yeah, awero nyako, tu nyako ni atoti. Mitoto ana flat, kiakuli anafanya sikai kwa ploti. Trendsetter nipate keyoti. Na post vitu tamu kumpusu hadi nambai ya moti. Miruoti ni pesa kwa vene SMB. Ameni soma sana, hadi uwezi pata D. Toto aliteleza, then mimi nkam D. Nikam DM, nikam dead, nkam D. Kam dancia, akapani sphere vile nika kakatia. Now we talking over bubbly gun, bubbly gun. Number 21, uwezi pata kind of fun, fun. She my only popo loco, mimi njo nam run, run. We be spending our money like on spree. Baby, we be taking our journey on the knees. To thank Papa God for our future family tree. Kutoka nyaga lami na puta panda madhui, eh.
I say, my dear, come here.
The DJ keeping the party going. The DJ keeping the party going all night long. MC Ray and the DJ.
Misha hulala, kuzisha kidogo na useme ya ya ya. Swalalala, ebana swagabala, ratatat, ratutum, ayayaya. No wonder head, so we clean,
and move it like we will. Usinipele pwete bure kauna juwa siku feel we run the street. Nasi jim, tunakuskus like a team. We do the gully grip and now we making money moves. No under hit, so we clean, and move it like we will. Usinipele pwete bure kauna juwa siku feel we run the street. Nasi jim, tunakuskus like a team. We do the gully grip and now we making money moves. Na feel kuskus, dono wa kushoto na mabeka go kuskus. Twende mdogo mdogo kwa miku like kuskus. Everybody kuskus. Kuskus, kila mtu kuskus, na feel kuskus. Kono wa kushoto na mabega go kuskus. Twende mdogo mdogo kwa miguu like kuskus. Everybody kuskus. Kila mtu kuskus. So DJ pull up. I don't wanna hurry with the song. Nipe blue light. Bado after reggae nipe blues na kadunda. Swaga ndo sinaga party party na kadunga. Kisumu tu Nairobi kuskus nimekafunga. Saidi ya Ramadan mo wasala na wafunga. Bowl, hat trick kama Olunga. Na kuskus tonight, na kuskus for life. Na kuskus for me and na kuskus naga for them. To doom, and I sweep it like a broom. Ina kuskus only party ya tutaki ya tarum. We run the street, na si jim. Tuna kuskus like a team. We do the gully grip and now we making money moves. Naga tap to doom, and I sweep it like a broom. In a couscous only party, ya tutaki ya tarum. We run the street, na si jim. Tuna kuskus like a team. We do the gully grip and now we making money moves.
So if you feel good, show me what you feel with a couscous. And if you felt pain, but now you smile and say couscous. So if you feel good, show me what you feel with a couscous. And if you felt pain, but now you smile and say couscous.
So now I say, I smile for a dance. No gun for a man, couscous for the fun. Tell me what I want, bad man what I want. Yeah. So now I say, I smile for a dance. No gun for a man, couscous for the fun. Tell me what I want, bad man what I want.
A long time
sija chill kwenye kona.
Long time
sija puff like stoner.
A long time
man a bad like Rona.
Long time sija kick ball like Dona.
Babulin, 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 babulin. Shavulin, toto nice babulin. Wawili, wawili, yapa tuni babulin. Babulin, 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 babulin. Shavulin, toto nice babulin. Wawili, wawili, yapa tuni babulin.
Telesa, telesa, telesa. Welo ni uka Venesia. Kadim, ketua Venesa. The way she wind up body and the way she bubble up. Emergency ni yala muta than the ambulance.
Telesa ka baby, then you take it down low. Take it gana baby, take it down low. When the land lady goes, I am the lando. Put your body, seke seke, show me what you know, baby.
Babulin, 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 babulin. Shuffling, toto nice babulin. Wawili, wawili, ya patuni babulin. Babulin, 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 babulin. Shuffling, toto nice babulin. Wawili, wawili, ya patuni babulin.
Anapenda gama drinks, ana drink, ana wine. Toto nice, ana dining, teke. Teke, teke, ana dining, sese. It's been a long time since she missed her steppe.
Tell us like a baby, no, baby, take it down low.
Alright.
Take it, take it, gana, baby, take it down low.
Okay.
When the land lady goes, I am the lando.
Okay.
Put your body, take it, take it, show me what you know, baby.
Babulin, 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 babulin. Shuffling, toto nice, babulin.
Kuna nitangaza kwa maniba, eti mini bure. Haja gani kunishukisha sijaiba. Umenipa wewe, yangu ndogo na unataka kubwa. Limpetra, sinipeki wewe. Unashinda ukinuna nuna na pengine tatizo ni wewe.
Unajifanya komando, wakati shoti napigo na feli. Unifikishi kikomo, oh yeah.
Ah, bebe mbona unanifokea. Nirumie malova, afadhali ungenipikia. Ndo nikudumie kitandani.
Mwanaume unachosha, nimekupa chuku hata na mihogo. Ila tatizo tatizo, bado uko vile vile.
Ah, basi bebe punguza zogo na kelele. Watu wasitusikie, hata kama yangu ni ndogo. Mindo wako, naomba usinikimbie.
Eti mimi punguze zogo na kelele. Watu wasitusikie, yako neyo ni ndogo. We dogo, heri ni kukimbie. Ndogo, inachosha, inakera, inaninyi maraha. Ndogo, ndogo yako inafanya ni waze kukuchiti.
Ndogo, isikuchoshe kipenzi, isikunyimera. Ndogo, isikufanye habibi waze kunichiti.
my calabash drinks and my calabash boom. I'm a ameni roga. Tupo side, kata same. I step in at the place and say, nataka tukupata massage ni yoga ni lari. Mana dem place ID, nataka kukupanga unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi, my baby. Unafanya iwe kazi, yo yo yo. Unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi, my baby. Unafanya iwe kazi, yo yo yo. Unafanya iwe kazi. Long time before me see another girl that me wanting that you girl. More time, say me no wanting some more time to teach you some yoga. Watch a mama mia mia fanya cuss cuss. Kama kupo wapasi basku ya pipers. I don't believe in procrastination. Me only believe in soul motivation. What if I peep on the corner? What if I touch on the beat sing song like Rihanna? Eh? Stepping at the place I say, nataka tuka China mandaze ni yoga ni love. Mana dem place ID, nataka kukupanga unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi, my baby. Unafanya iwe kazi, yo yo yo. Unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi. Unafanya iwe kazi, my baby.
Yo, maboy wa kila kabila wa kamba wa jaka. Maboy mi ujanga na wengine ma brother. Wengine sugar daddy ujifanya mafada. Na wako na test yangu na wengine no lada. Usinishike bila do, mini bibi ya
MC Raya, the Dichi.
Fajoka America ni kupeleke heaven. Come baby come dani tupunguze njeve. Mchuzi make me waga saucy. Misi pendi fair napenda vako za kidosi. Chunga chali yako sunajua mini mnoti. Si mina penda chume metengenezwa na doshi. Yo, yo. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Bibi ya mabwana zao, mina fanya wanambao. Na wakulanga matao, squeezy hawalali kwao. Na wakoroganga kama wafasi wanganga. Ikipigwa sana na piganga nduru sana. Nzuri sana, kiuliza habari. Mambo moto sana, sinakwa gani hatari. Usita maraka, sunajua ni safari. Si lazima kwa kitanda, tuneza fanya kwa gari. Nilale ndani, kava koza stenje. Suni kunje kunje kama design ya walenje. Usikule na pupa ataka uko kinenge. Chunga paparazzi wanachembanga na me. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. Vile wopiganga kama hit song. Mina penda vile wopiganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song.
Ladies and gentlemen, they call me
MC Raya.
Right about now, masani ya nini? Shikilia msinga yako,
ijalishi Black Market Records song.
Kama wenda ko musikali kira chapa. Pass, pass, mindyo pasta. Kabla ufungwe wacha. Ibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Ibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki. Ibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Ibariki mzinga.
Bariki, bariki, bariki,
bariki,
bariki, bariki.
Moranga mina bariki mzinga. Kimoyo moyo kakabi na siwa Jesus. Napita lika so before ni ingi klabu. Na wapi manisha na bia zangu ishashika. Ule wita na jomisi nanga dabu. Na moja tuenda nisha home form ineza jipa. Leo sinite zadi leo ni ite pwagu. Masoma na zipiga kwa tako adi sasita. Kamshoroge kanapenda kamwe sofa. Dimsi umroge haki kuonyesha mate sofa. Kwetu pombe wana deliver na benzo. Kwenyu pombe uletwa na mkoka benzo. Dema kolimo sana tangu mweke aggravate. Siya ukunye matangu katiwe internet. Dema kolimo sana tangu mweke aggravate. Siya ukunye matangu katiwe internet.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Chafu wa meza walenje siko milki. Twazina torts, sole pole glaze ya shorts.
Tuko kwenye whisky, leta na bucket ice cube. Usisahau lime, usisahau maji baridi. Kunare kushinda joko Egypt. Nguna kwa ipande, mesepa chali yake. Ako machingi, tuseme ako flight mode. No, nikumalo, lozi meshika polite.
Come, na wenda kuhusi, chali kira chapa. Pass, pass, mindyo pasta. Kabla ufungwe wacha. Ibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Ibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki. Ibariki mzinga.
Bariki.
Wase wase,
oh yeah.
Wase wase,
oh yeah.
Ah, kuna issue. Nani alisema madem wanai wanapenda kula fair?
We watcha.
Nani alisema madem wanai wanakuanga tu stingy? Huku kwetu ni madem kibao. Madem na kwao, madem na mapesa zao. Na ukibleki utalalia kwao.
Chesate kakwota na soda 2 liters. Next time kuja club na jwala na kaleso. Kau utapigo kuchanganya makamyweso. Ema napenda kwekia watu mchele. Leo machupa, machupa apewe. Akianza kukuita wewe Simon. Pita nayo kama mwewe. Oya, leo sa kindomu. Endo kwa ivutie uko kwa chuo muna choma. Utanifukuze ateta. Awa makastoma wangu wameokoka. Wenda!
Na moshi, matawi machupa.
Tunapenda nga.
Muziki na moshi, matawi machupa. Muziki na moshi, matawi machupa.
Tunapenda nga.
Muziki na moshi, matawi machupa.
Hapa watoto ni warembo. Giza giza tutafanya lile tendo. Washamaliza nga tembo. Kina chofuata ni skendo.
Girl, I love the way you wind up a thing. Girl, you wind up a thing. Back it up for me, I got you heard, you're the queen. Reverse it, walk up your papa, my girl, out of mercy. Girl, you wind number one.
The girls, them leave me alone. They ring, 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 pa me phone. Wanna die, ni wako le my phone. Now I pa mo, me keep a phone. The girls, them leave me alone. They ring, ring, ring on my phone. When I
got
you, I told
him
my phone.
I
say no more,
I perform. Wiggle on my beautiful girl. Wiggle, wiggle on my natural girl. Wiggle on my African girl. Caribbean girl, London girl. Wiggle on my beautiful girl. Wiggle on my natural girl. Wiggle on my African girl. Caribbean girl, London girl.
I don't know, nianzie wapi. Kibao wamejaza kwenye party. I don't know nianzie wapi. Watoto kibao wamejaza kwenye party. Tena wako tofauti. Wanene wembamba warefu wafupi. Walojaza vipota boka la tofauti. Tena wato wako kwenye mudi. Tena wako tofauti. Wanene wembamba warefu wafupi. Walojaza vipota boka la tofauti. Then I want to walk up on your mood.
We go, we go, we go. We go, love my beautiful girl. We go, love my natural girl. We go, love my African girl. Caribbean girl, London girl. We go, love my beautiful girl.
Wapi kamweso.
Ingoma mefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpatia boka siku enjoy na maliza. Mazenyo molo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and like a joint for this feature. Riders kuta puta coins ni mamita. Na painting kasi waboy ni Anita. Kanaro amenibandika jina Sonko. Kogalo masi fili gimi ndio na control. Odi dance itambu istri ya zonto. Na tambla itashikwa aje bila ukonko. Na kila nkichunisha debe wana turn face. Tadhani wa muna manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na majampes. Haters na pair headache vile na run place.
Nasema banda kitari ya bapa ikami my crew. Kazi yetu ni kushinda nkubari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika lumba kakesho. Mr. Tambla wapi kamleso. Kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi
kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
You didn't know Kwonko can speak another lingo. And I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umishtuka misikai. Na kizungwa kiwalai. Ni mwisho mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, sikunywi divai. Do sherehe tunapiga place ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chupo kilamba mutu. Tupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu. I keep it 100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets. You know we killing this shit. Level up.
I say, mama, that you try to ever find me, my crew. Kazi yetu ni kushinda nkubari. Cause this my life and my rules. Tumeshinda mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kamleso. Kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Ukajipa kiwewe na kushugulikia. Yapo mtapata nielewe. Hapa nilipo yapo masaibu na chikaza. Bila malipo upendo wako nipe bure. Mingine bora zaidi ya kusijapata mimi no. Nimetembea mefika mwisho sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie. Na kamari kesi ya chana iwe. Kini vumilia mi, na imani tutafika we.
Mko na dimpo ra unachipa mwenyewe hapa si lazima ulewe lakini hii dansi wa bebe sherehe sherehe hapa tunadansi na vidole kando tunatupa na miguu
vidole vidole unatupa na miguu vidole vidole kando unatupa na miguu
Highway,
highway, highway, highway, highway, highway.
tena jishike huku. Hii ndio na baba, hii ndio na baba. Jishike huku, tena jishike huku. Hii ndio na baba, hii ndio na baba.
Kibiki, kibiki, bang, bang, bang. Kibiki, kibiki, bang, bang, bang. Kibiki, bang, bang, bang. Toa chuki na kisirani, toa uchoyo, ata utani. Leta furaha, leta amani. The heart of man is wicked. Kakila siku wadi weekend. Karibu ndani, chetani inje. Kandani, nibadilike. Oh mama, oh mama, my, my, my. Oh ah ah, oh ah ah, ay, ay, ay. Nataka, nataka ukakakai. Chetani, chetani, ba, ba, bye. Oh mama, my, 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 my. Oh ah ah, oh ah ah, ay, ay, ay. Nataka, nataka ukataka. Chetani, chetani, ba, ba, bye.
But she has the cutest smile. And when she move, and when she whine, oh girl, you blow my mind. You be on my mind lately. Oh girl, you fine. Can I take you out for wine and dine? Preacher that I never seen before. What if belong it to Caesar? Come give it to Caesar. Stop being a teaser. Nina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Simba kume lioness, Mrs. Uzu. Nadia ni toughest. Hutani cheza cheza kama kina Zaitun. Kuto kujimwaya, mwanaume gani huyu hana haya. Dili analamba lips, anadondoza kisha anaomba lift.
Natamani ningejua kuota ni cheza ningekuwa. Nimebaki solo nisingeumia. Kini nejifunza san kushua. Siku taki taki wendo wende mintabaki. Wendo kasi kasi. Nadia zetu ni wapi basi.
Unajie champe champe. Wape wape. Udaweji bambe bambe. Bambe bambe. Unajitai ah 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 ah. Champe champe. Siwezi kuwa ah 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 ah.
MC Ryan Lish.
Zenye umebeba beba. Na confirm, ukisonge ya kiboku na tisha. Kama ticha wa form 1. Napenda ukishika huku. Una mate mtoto wa mtu. Na venyu meipika iyo luku. Baby twende out ni kutibu. Utapiga shots ya majini. Leo lazima uleweje nini. Ongeza vodka na ndimu. Leo lazima tulewe. Leo kuna
tukienda pale kwenye dance floor. Vile tutateka makwata. Zikishika baby twende down low. Leo nataka kuparty. Baby come mess with my body.
kichwa ni kelele. Leo leta vodka ya baby baby. Hakuna kuchoka twende tucheze. Leo kuna sherehe. Nitapiga shot za majini. Leo lazima nilewe. Ongeza vodka na ndimu. Leo lazima tulewe.
My life, nimechoka na maneno yao. Ata waniseme I do what I want. Kiwa umashauri yao. I got the money yo. Had my looking good kwa kiyo. I don't need your body na jiyo. And I feel like good vibes na you know. I flex with him and I flex with each other. Flex when I flex man I go harder. Flex biggie biggie flex biggie bada. When I come through when I need a dumb dada. I flex with him and I flex with each other. I flex when I flex man I go harder. Flex biggie biggie flex biggie bada. Come on I go harder.
My life is my life. Your life is your life.
Yourself, nigga, this my life.
This my life.
And you might disagree with some of the things I do, but it's still my life.
This my life.
Might be wrong or right.
This my life.
Whether you hate it or like it.
This my life.
Why pretend I'm nice? Nice, my shovel and attacker. I don't care if you like it.
This my life.
Nakani wash, wash, do it, mini tajirisha, spear away, wash it. Nakani got is alone, the mule, but delicious, spear away, carpet. Nakana make it rain our rash on a jeepers. Be a well chote. Usijulize how brother really made it this far. Niku trust the process. Muna penda kunipangia life kwa internet. Doniji nyonge nini. Nisa komeza matusi ndogo ndogo nisijibu. Na nibeba mnyonge nini. O spike kwa na mama nataka nkai single. Ati ndio ni nyonge nini. And I know a couple people watasema ni maringo. But lazima ni jibonge mimi.
My life.
It's my life.
It's my life.
Your life.
Your life.
It's
your life. It's your life. It's your life. It's your life. It's your life. It's your life. It's your life. Hakuna vitu ndogo hapa vitu bigi bigi. Nakupa jambo kama ghost ama gidi gidi. Kawili pole na kujiki jiki. Ha! Straight kama arrow na kujiki jiki. Hayuko ready for the thing na shajua miliki. Ndani ya ring belly shaving battlefield bila shield. Kaja hanza ni shawi stamina na vitamin. If you know what I mean, girl you know what I mean. But it's stand firm, don't fall. Kani no magi support kwenye wall. When you wire, when you steamer kwenye pole. Tick 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 tick. Naka clock kwenye wall. Ya makali mina kusamba kalifa. Temia baridi nkende veve. Usiku mzima miti veve. Muna kuja na sticks like flower. Ukiwa mziki akitini miti dawa. Je unaitika wapi nje kwa fili. Kwa sinkama kwa sawa. Figa it comes in 9. Eriva let na ilo troka eriva na ile. Mama kungu ni kuweke cloud 9. Ya unatamani uwe mine. I'm running all a mini years, running trouble mini years. Food mini days, news can you do the day. Little set to see the bed, cloud nine, nico deck. Yeah, good day for the body, yeah, yeah, for two, but I'm a hustle. Yeah, don't make you say.
Karibu kwenye chemba.
Pepe wakiti tayari ushakuwa memba. Sit down the thing, nataka kukupa tenda. Kakenda, January to December. Lada nijea, nikona umbea. Na nataka muskize ziudaku nina wapea. Nikikupu na mesea. Nataka mbolea tena inside there. One me this, one me that. Why me kamu kona kishash kwa bash. I me do this, I me do that. I do the dance, tuna do nine kwa mash. Mini kamkura, kamkura. Leo kuna pizza inachumo, inachumo. Kaka kamkura, kamkura. Leo kuna pizza inachumo, inachumo. Bantu kimoja, saki kungoja. Taka hizo nduru noze ya mshawa masoja. Kama ni hoja, zipeleke koja. Tonight jip in kama utashukisha toja. Tunawakilisha ukitaka uneza nitisha. Mbia waiter niongeze shisha na chupa ya kenzisha. Na umakinisha kuna watu tunawafilisha. Wageni mekaribisho kupita tunalipisha. One me this, one me that. One me kama ukona kishash kwa bash. I me do this, I me do that. I do the dance, tunadumbain kwa mash. Mini kamkura, kamkura. Leo kuna pizza inachumo, inachumo. Kaka kamkura, kamkura. Leo kuna pizza inachumo, inachumo. What is the matter? Tusha kukamata. Weza kuconnect, yataka umezi madata. What's up, excuses na leta madata. So talk to me. Ni nini unataka? Nitakupa vyote, nitakupa lolote. Nataka tuende mali mali unifanye chochote. Popote nikilala ni yote. Na nikitrip ni okote.
Why me, why me, why me that? Why me, kama kona kishash kwa bash. I me do this, I me do that. I do the dance, tunadumbain kwa mash.
Why me this, why me that? Why me, kama kona kishash kwa bash. I me do this, I me do that. I do the dance, tunadumbain kwa mash.
Mini kamkura, kamkura.
Leo kuna pizza inachumo, inachumo. Kaka kamkura, kamkura. Leo kuna pizza inachumo, inachumo.
Now go your